waja kombe funikeni msiamshe walolala shetani chano wapeni sitaki mikwala waja kombe funikeni msiamshe walolala shetani chano wapeni sitaki mikwala Rohoni mwamuro Kama mno Nipakula Nanyie jitazameni Jitazameni Livyo Hamuna ila Oh Menika rohoni mwamuro Kama mno Nipakula
Thank you.